sona bando Natulia ndizi tulia vuvu Obu omi waka doma winina Otute mnyuvu usikwe wana Tokula tusiwe minyinge na mpumbo Tukende mbobeze kufumbikile Ogenda kule negu kawaka kuchie Chilabo, ni mulo mwalu nwe na kuhu Echitiwe mewe chewa